Black Market Records.
Nika uneza ni call usi ni text wasi chat. Naka lazimu call basi skip easy parts.
Gani?
Hey, sasa what's up? Man send us straight to the point. What the?
Aye. Hey, kasi pesa iyo nayo siyo form. Kasi pesa I'm so busy. Kasi pesa si shiki phone. Kasi pesa hapo unijoy. Kasi pesa
I don't know you.
Kasi pesa
please don't call me.
Kasi pesa
reply no text.
Kasi pesa
I'm some teja.
Kasi pesa
I don't know you.
Kasi pesa
please don't call me.
Kasi pesa
reply no text.
Kasi pesa
I'm some teja.
Anani call adi amekwama emergency. So ni pesa angu anataka na ni urgently. Yani mina jituma ena meka kwa nyumba lafo nataka ni mpe bure. Aje please. Siko baya but
I don't know you.
Yeah, ato kikwama na
please don't call me.
Tunajuana but I don't owe you. Kwanza kaina usu pesa. The number you're trying to call is currently broke. Hang up the phone kauna jua I used to do. Sezi kupea favor mungu moja misi God. Kwa your story I used to pesa but your story na nito.
Kasi pesa
I don't know you.
Kasi pesa
please don't call me.
Kasi pesa
reply no text.
Kasi pesa
I'm some teja.
Kasi pesa
I don't know you.
Kasi pesa
please don't call me.
Kasi pesa
reply no text.
Kasi pesa
I'm some teja.
Usinipigie tenje kauna dai kuniomba pesa eti unadai favor tenje inagomteja. Kila deni mu remember ya January ya December. Ni kusema na kutenda usiponilipa na kutenda Kasi pesa au biashara na nitembea. Wo unanga muku chua
I don't know you.
Rap patikana kana iba mesota hama mfuko imeshona bana kama mati mefinyana.
Samahani mteja wa nambari unayopiga akondede. Unanipigia tenje unanipigia kelele. Nikidae mzinga bado na changa na rende. Niliputa rudisha we toka kwa rende.
Kasi pesa iyo nayo siyo form. Kasi pesa I'm so busy. Kasi pesa si shiki phone. Kasi pesa hapo unijoy. Kasi pesa
I don't know you.
Kasi pesa
please don't call me.
Kasi pesa
reply no text.
Kasi pesa
I'm some teja.
Kasi pesa
I don't know you.
Kasi pesa
please don't call me.
Kasi pesa
reply no text.
Kasi pesa
I'm some teja.
Hey yo, climber.